kone kama kobe kwako sinaga mwendo pole pole nyonde nyonde nipe kochi kochi kama sharukan rapa mpaka nyusi honey nisisingirani sugu agaga kwa chini nipanishe maruhani wala hii nishabain wendo kiboko ya mimi nisha kupa penati uspige dochi mpira ukae pipi haini toshi nipe mwogo aja ngombe nilale
warere, warere warere, warere warere, warere warere, warere
sigino, sigini, sigino Nite kwa mchele Nibanike bila wavu Nigonge kama kengele Piga kati nyuma mbele Nifinye finye mashavu Nikome kihere here Wacha tuni zile mbivu Nikondesho na pressure za nini Mahabuba ya tuahibu Na nesu kikesha na mimi Sugu agaga kwa chini Nipanishe maruhani Wala hii nishabain Wendo kiboko ya mimi Nisha kupa penati uspige dochi mpira ukae Pipi haini toshi nipe mwogo aja ngombe nilae